Gege, takume, ego. Chungu kaona kivuno, mbona watasema sana, mwisho atafunga midomo. Alisha panga maulana, mimi nawe kujuana, kupendana, kuachana, wangoje. Wako nimetulizana, mbona wataumwa sana, wakiona twapendana, watapata tabu sana. Mambo waziwazi watuone sisi kila muda, wakikosa kazi wakavunja nazi tutachuja, tufike wanazi na tuwape kadi na watakuja. Mabaya yatupite na mbali.
Watabaki kusema eti havina muda, wakifumbua fumba ndo sisi tunakuja. Wanadandia yetu na kwa huku na vuta, walichelewa kwenda wakapitwa na muda.
Mambo waziwazi watuone sisi kila muda, wakikosa kazi wakavunja nazi tutachuja, tupike wanazi na tuwape kadi na watakuja. Hai.